You. You. Kaseki Wabungu. Wabungu, 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 Wabungu. Wana pindani kicheka.
Kuna wengine mda huu wanazikwa, kuna wengine mda huu ni wagonjwa, na kuna wengine mda huu wamefungwa. Unilinde, unikinge na ajali, wanadamu nisilogwe, nibariki.
Wabongo, Kawalaza,
Didi, Wabongo,
Jile,
Wabongo, Wabongo,